gani? Hello, oh, oh, unaitwa nani? Hello, uko kizani? Hello, oh, una tatizo gani? Basi wewe nieleze, walipokaza nilegeze. You're so beautiful baby, hauendani na mawazo mama. Wezi kushindana na moyo wako, usijiumize. Mimi siyo mbaya wako, nisikilize.
Bado yupo yupo kwanza, bado yupo yupo sana. Bado yupo yupo kwanza, bado yupo yupo.
Kushindana na moyo wake,
bado yupo yupo kwanza.
No, no. Anataka awe peke yake bado. Ana ulinzi wa moyo tena, wake uaminifu umekufa mazima. Mapenzi yamefanya hasile, mapenzi yamefanya hasilale. Chochote nachomwambia bure, anaona nampigia kelele. Ila hati anashukuru Mungu alipofika panatosha. Na tena mzigo mzito wa mapenzi ameutua, amepumzika. Yani hataki tena, bado mapema. Hataki tena, vurugu za mapenzi zimemchosha. Wezi kushindana na moyo wako, usijiumize. Mimi siyo mbaya wako, nisikilize.
Bado yupo yupo kwanza, bado yupo yupo sana. Bado yupo yupo kwanza, bado yupo yupo sana.
Bado
yupo yupo
kushindana na moyo wake. Anataka kuwa peke yake, peke yake, peke yake, peke yake, peke yake.